بك رب العزه عما سمعنا سلام الحمد لله انه يكون خير الدين الى اخره حفظنا يسر الدين الى ربك عن بسم الله السلام عليكم.
Amin Allah jabu du'a Modibbo jonta ni agogo amin hauti jamdi jeedidi agogo Nigeria Niger Kamaru e Chad jamdi jeedidi agogo Ghana Burkina Faso e GMT wakati re dum foranta on la bangal goppal aranal der makani on kedita faggo kubaruji ha on kedita kubaruji Nigeria Africa e duniyaru hauta de e janto jamin be kudira be amin heba ni ami ga no gasol Abuja e diwe fere fere taskaram faggo kubaru kanka hotin ta gogo ami yago jamdi jeetati e reta mabu jamdi jeetati e feccere ta gogo ami hoti jamdi jeetati e feccere mi lorta mi fore na on labangal goppali rabal deni halati hande julde nyalumare tas nyalumare lamar julde sumai ha mi surgana on ustas ha mi surganta on ustas Abubakar malami bagudo gam waddana on wazu julde sumai dembe wazu julde sumai ka musamman min waddata ragare taskaram jamin di fajire de to na be honuke wakkati mi doela on to ina jonde besda saut radio mudun gam heri tafaggo kubaru hande alarba do on matore julbe duniyaru doginta lamar julde ha kubaruji Nigeria bon tammi herutuki ardido Nigeria bola amitini bu noddi tri Nigeria en haura hore gam yukki lesdi din den kubaruji Africa bo siyasa en lesdi Haiti hauri jabi do dum tigga gomnati wa hedde ko wa den kubaruji duniyaru bo on tammi herutuki hukuma jamu duniyaru WHO wi nyaw here don bara himbe ko burata ujunudde tati kala nyalumari fu hande yajirka duniyaru Erito dum min Sa'adatu Usman Ubangari Silminta don joga non ko heba nder kubaruji Nigeria Africa e duniyaru amma hedde mi janga non kubaruji Africa e duniyaru ni ha mi arta mi janga non kubaruji Nigeria ardido na yigo hande do on julbe ummatore julbe duniyaru doginta lamar julde sumay bawo timmingo sumay lewru ramadana hitande re ujunure didi e no gas e nay ardido Nigeria bola ahmed tinibu nodditiri Nigeria en haura hore ngam yukki lesdi ndi ardido on ni wadi noddandu nun ha yake ha noddandu nun kenya salasa ha yake ndo wallaino ummatore yigo dum waddi ragare sumay ramadana ha ballo nembo o walli be do walli ummatore julbe Nigeria e soyo julugo julde sumay ballo julde sumay ballo ardido lesdi on malla bo kubarujo ardido lesdi on hado ko larani shakol kubaruji ajuro gelela on hurtini jawabul gol nden bo watani gol juude hado ko larani timungo lewru sumay lewru ramadana tinibu walli ummatore julbe seyo nyalumare julde sumay non bo o do'i jomirawo hokka be barjari sumay nden bo o nodditiri jaabe Nigeria musamman ma ummatore julbe tokka do'ango lesdi ndi jonde jam tabita nden lesdi ndi non bo o nodditiri be haura hore e luttube tokkobe dinaji fere fere gam faali yeso Nigeria Nder gorkabo horejo majalisaru dotti en Nigeria walli ummatore julbe lesdi ni seyo julde sumay seneto Akpabio walli ummatore julbe seyngon ha darewon gol ballo mako musamman hado ko larani shanu shakol kubaruji e gondal ummatore watani juude ha fahin kanko non bo o nodditiri ummatore julbe naftira nyalumare nde tok nembo tokka ko dina islama jangini ko larani haliji boddi e yurmende e kautal hore ha fahin kanko fu ballo horejo majalisaru dotti en Nigeria senato Barrow Jibrin e horejo kanko fu o nodditiri umjaabe Nigeria musamman ma ummatore julbe do tokka haliji boddi di dina islama ikitinbe nonnon bo o nodditiri be be do'ana Nigeria do jonde jam ende kanko fu horejo majalisaru non boy majo senato Ahmed Lawan fu walli ummatore julbe seo ha o nodditiri ummatore julbe naftura e nyalumare den do'ana lesdi ndi jonde jam ende jigo iri fitinaji ko lesdindin yi data hautade e kautal hore e faali so Nigeria kubaruji Nigeria waranton igado wakere fulfulde sudu radio Kongol Nigeria hukuma rento Nasibul Defense andini yerbi jamiye en manga ko hotata wujunu de nay hander ya jirka lesdini ngam fadda ummature haya ke lamarji julde hikka ha andini ando yakendo andina ka to andin takatum baljo mabo kubarujo hukuma kan baba wale afolabi wurtini wi jabrude yerbuki jami'en dubbe benni hebi asli on dum yigo dum hosi jabrudeji kandudi hertitugo gannudi rento dum wawata fi'ago ha wakkati lamarkan horejo mabo komandajo civil defense Ahmed Audi umri komanda en diwe dohu umra wata jami'en hukuma kan ha inaje mabbe be lugonde diwe be doggina kude bodde den bo be hakkilina ummatore her faddugo jawle yonkiji ummatore e jawle mabbe non bo ha fahin o nodditiri hukuma en ben mallabo jami'en mako dara huwa kude bodde den bo be daita yollugo ko e mabbe der kujeji ko wonnata inde mabbe e inde hukuma kan mallabo inde Nigeria gwamnati kautal lesdi Nigeria umri dum senda nyamdare nyamunda ko hewtata tonji ujunure temere nai no gas tonji milion nai ujunure no gas go temere didi to dum yago to dabbitobe wallinde ha diwal Sokoto onkatere wayla wala du hirna sendongol ni dum wakkere wonde on dum umrore ardido lesdi bola ame tinibu dum wadi dum wallutuki famda sembe en nyamdu ha billare de ummatore lesdi ndi data minister jo chakol kubaruji e watinul ko e ummatore Muhammad Idris wi tokki safuol gomnajo diwal Sokoto Ahmed Aliyu e bososel kuɗe e sobiraɓe kuɗe mako minista jo demri e heɓango nyamunda pamaro Sabi Aliyu haya kende dum omtata senduko are nyamdudun minista joon wi kala diwal fu hander yajirka Nigeria naftorai e sendon bososel sendango nyamdu yago to ummatore iga delouru match on ardido bola amitini bu umri dum fodda sendugo nyamdu ha diwe Nigeria chapan e tati e jego ha garibo gomnati diwal kasina yofi tigabe ha sare gomnati diwal kasina yofi tigabe ha sare tigurde ko hewtata temere didi e no gas e je didi be wawata ko yobugo shede be hitordu tani be yoba hedde julde de nyalomare julde gumnajo diwangal malam Umar Dikko Radda wi nufo gonni kanjum on wonta ustugo duudal tiggabe ha sare tiggorde ha der yajirka ci tiggorde der diwal kasina ha der lewru Ramadan hedde lamarji julde Umi himbe ko hewtata temere didi eno gas e didi on hebi bososel yo fego nonnon gomnajo on nodditiri nonnon gomnajo on wi gomnati lare duudal tiggabe ha sare tiggorde gam dudugo tiggugabe ha sare tiggorde malla bo sokkotiral don foda gannudi goddi musammama nyawji ha yake de ha nyawji fere fere den bo nyawji raboji do wadaino jawabu gumna radda do taskaram kan o nodditiri nazdinowo gullali den bo nadi ko onen bo o meti o omti komitiji goddi didi do lincutugo tiggabe ben ha sare tiggorde do lara be hani wurtinego den bo be wurtina ben gam ustugo sokkotiral ha sare tiggorde len heritobe do on ko heba nder kubaruji Nigeria yonta bo se on moyna jonde gam on kedita ko heba nder kubaruji Africa e di duniyaru Ore en siyasa lesdi Haiti Abduri e fitina jabi mabo yerdi dum tigga gomnati hedde ko wa halisdi wondi tayre Caribbean seni dum do rena gomnati dalowa lamu do dum rena gomnati dalowa lamu hado ania kan ha a patakiol gongol honeldi kautal fal yeso hore ha onodditiri do sariol hukugo gomnati hedde ko wadu taska chubi ardungal lesdinin dembo dum hokka lamu nende jedidi lewru april hitandere ujunure didi eno gas e jego kadi bo hander gerdo tirangal wala daroto wala dabbito chubi der wakili en gomnati lamu hedde ko wangan hanyende sappo e go lewru mash yawtunde prime minister jo lesdi Haiti Ariel Henry dali golle bawo de dum ummini wankoje den bo Awe akende turtube hobbe jafti galluje godde ha juude gomnati hautade e yarugo kippe ha babar riftorde piroje e babar riftorde lanaje ndiyam hautade e pusugo ci e tiggorde ha be wurtini tiggabe ko hewtata ujunude doggi dali ci e tiggorde den igaro don lesde kendirande lesde din nodditiri prime minister joon wata juude gam dala lamu lesde din hukuma dokowa balla jawka kama jalisa rumo galesde duniyaru wi lesde sudan do yeso her fodango ummatore lesde din welo ha hukuma kan andini wigo haure feutodum ha lesdi sudan din on fodi yolli jabe lesdi nin der fitina den bo halki ummatore dubbe musammama robe e baccum pamaron den himbe ko hewtata million jibo doggi dali ci e mabbe nasti lesde keddirande ko nadditiri e lesdi misra e lesdi habasinia hautade e lesdi shadi non ko fodi majalisaru mogal lesde duniyaru e lesde orba hautade e kautal lesde afrika de eu dari gam ya dum waddi ragare fitina hakkunde fitinaji feoji ha lesdi sudan din ha ko fo fitina hakkunde hore en soja en dido on yolli lesdi din der masibo non lesdi sudan ha junta don yida masibo soinde nyamdu soinde yite hautade soinde diam jarche dan laddam ha junta ni majalisar mugal lesdi duniyaru kautal lesdi afrika de eu don dari gam yi'a narrotiral wadi hakkunde hore en soja en men dido seni hore en soja en men dido ni ko wafudo ummini ko moyjo fudo ummini tadi dande gam yigo don mari soja en wambobe bawo mabbe eri so be do on ko heba nder kubaruji afrika jonta bo sai kubaruji duniyaru hukuma jamu duniyaru WHO wi himbe hewtambe ujunudde tati temedde joy on nyaw do yida nyaw here barata kala nyalumare fu do dalila nyaw mayata kala nyalumare fu do dalila nyaw here nyaw fo yeso halkugo ummatore hander yajjirka duniyaru hukuma kan tefi dum hosa jabrude kandude ngam dum fadda nyawgu gu jonta lati didabum nyaw latungu didabum ha herigo barugo ummatore lingal kesini dum WHO mopti iga lesde temere chapan jetati jeedidi holli no duudal himbe be nyongun wadi sanadu wade mabbe ha kala itandere fu nonnon bo don besta iga himbe million go ujunure go hander hitandere ujunure didi sappo jeenay warugo million go temedde tati hander hitandere ujunure didi no gas didi jonta do ni wodi himbe ko watta million sappo didi ujunude temedde joy don yida nyaw here denbo dubbe don wali haci nyawdordi majalisaru hukuma kan lorti andini wigo malla bo nodditiri gomnatiji lesde duniyaru umma jinna darnde gam yi'a dum hurgi nyawgun hukuma hakkilinowa shanu hijirbe kama jalisaru mogal lesde duniyaru nodditiri lesde duniyaru godde dole umma de jinna darde herigo de be hebani hijirbe nokkuje jonati be lesdi mabbe nokkuje jonde majalisaru dun andini wigo dudal hijirbe hander dubi didi yawtidi doni buri sembe ha dubiji chalidi nonnon bo hukuma hakkilinowa shanu hijirbe ben andini wigo kala wakkati refu hijirbe dubbe don soya yonki mabbe her yabutugo maje filitingo ngam natugo lesde orba seni burna hijirbe ben fu don iwa on iga lesde afrika editobe do on ko heba nder kubaruji nigeria afrika edi duniyaru e to wo jonta bo se on wayna jonde ngam on kirita janto jami jantore arande on noy men fudira e do gasol Abuja la morde Nigeria ha on kirita jabe lesdi Nigeria jodi be Dubai mettini sanni ha do ko larani no gomnati Dubai sali hestutungo dareji jonde mabbe da kudrami maimuna yaya don wondi e luttuka jantore nden iga do gasol Abuja la morde lesdi ni
jiha belezi Nigeria jodi be ha kautal daula lisde Arab en metini sanne sanne be no be sali hetitingo be dereji dungaye jodugo hander ledi ndi be bo be hadata be hokugo kude e huwe haton man imbe dutbe be moyrake be no be ngadirta asar jawle mabbe gam yigo kude de be huwa taman be lokata be sakonta ma jodi be ha Dubai be bi be fotay be yilla be ya nokkuje godde gam be ngala dereji ha jodi mabbe non bo wala dokko be kude de be huwa non woɓe fere der jiyaɓe leddi Nigeria jodi be ha totton man takanas ma ha Dubai mai be andini be wigo kude dudde on be dokkataɓe gam dereji mabbe yakende haddu mum hewti fu kadi bo be lorta be hisdina dereji di be andini jendiyanko be wigo kambe do der jonde tosku e torraji gam yigo wala no be foti wadgo be ngala dabar hore mabbe ha Dubai be bi gomnati hadi hisdingo be dereji mabbe burnal fu timivu lorai hesiti gaman bebi kadi be ngala bawde wancugo ya habbe mari haje fu bila dereji wobe fere andini jandiyanko be irinno be torrirta ha Dubai ndebe tefi nango bayanu ha hunduko minister jo moyasi lesdi ku maitama tugar kanko man boni ndebe ngerbini mo jamde wala bayanu wurti hamako dum man wadi be hebtay dalilaji di daga be wi gomnati man amma bo gomnatiji didi fu be don ngada lotira doko larani umman. Nder balere jaridaji goddi kamfi be wigo be don keba famto tiral hakkunde lesren idi gamman to Allah yidi kadi be heptan demgal garaji. Maimuna Yahaya Kongol Nigeria iga Abuja.
Maimuna Yahaya itama koduda iga kado gasol Abuja la morde Nigeria ni se mifate rehwa ila wala dufuna ha onkeita lam be hewtan be chapan e tato marbe metalaji gondi leslamu lamu dondonu diwal Adamawa nasti a galure jola ngam doggina lamar julde sumay da kudrami da hiru Abubakar guri don wondi e luttuka jantore den iga galure jola
gallure jola lamorde lamu fombina do hewi ha facci be lamlam be dondonuji e horano metileji gondi leslamu dondonuji ha wala dama fu joni dillani dubi joyi ko moftorde bandedo wadaka ha jola yiki hikka dubi joyi on lamlam be moftaka ngam doggina lamar julde ha jola banan wadde teno boyma fuddo to ke lamarji din seni dudbe der adama wanko en walama banarontube lamuji dondonuji der jihakan honorable adamu jawro komboje gurin kanko latti jaru may gurin odo der metileji nastudi jola barka lamar julde sumay hikka o halidi be radio kongol Nigeria
ndiyam adamu jawro komboje midon latti jaru may gurin
to jarumay nda hikka julde waddi on hajo wala hunde bo ne himbe wayrina hande dilani dubi juyi lamlam be hawtay wadi lamar julde hajo wala ko awiyata do hawto ko mon hikka do
gaskiya alhamdulillah min getti Allah min getti annabiju Allah min getti gamna meden e Ahmadu Umaru Fintiri min getti lamido Adamawa be lutube be hawti hore lornani amin gargajiya banano mi wadanno nane lalla ya giga min do ko mi jodi ko mi jummi mi nyufi mi mede be wada julde hayo lami hay amma wakati ma julo mi do ya ha do min do mi yirima mi do ya ha do min do mi do yidi hala mai amma ay jonta mi bu Allah wadi hande be hata min fu be sappatan be yonan indiyam latti mi fu hande be vianda jaru mai gurindo voy puccu ngam gaskiya wallahi min sey ngam diga wakati Allah hokkiti yam laamu jaru mai do min kam medai do be mi tilo lami mo mi bo mi hayo la do mi yaha mi yaha min jula amma hikka do gaskiya min sey kala no andi sey go pat bo min sey ngam bawo sey mo bo kala saraki jo leddi gurin be hakimi amin pat mo alari pat o sey mo alari pat jotta kenya min vurti do mo alari pat da be dum julde on alhamdulillah min sey be men wallahi Allah vallu men barka nabijo
to dum on yelata ngam yigo do man
to ko min yelata kam hado jangal dama ko nde to on hauti hore ha jangal be viya onon do on burdi ko moy min do yela no min burtiri kenya do no min vodiri mo himbe no himbe pat manata do latta hakimi gurindo bana kanko latti ardudo hakimen je fombina min do yela bo to do bawde jomirawo min latta min don be viyata be hokki amin kafa min burdi kala hakimi fu do min yelata Allah sene
lamlam be malla hakimi e dillan be chapan e tato e joyo marbe jimilla en jawro en e metileji goddi duddi les mabbe on mobe hajola ngam dogginki lamar julde sumay hikka ha taskaramji duddi den cedudi taskita ngam seyo lamar jiden dillanan nyalde nayi ko taska lamardi do doggine ha jola dum mobi chamgal pucci fijirde bol pucci dum noddete polo daba e dado pucci non wutudu fijirle e gamarle don don wuje fudala kabawo kerora hoton gol wondo Tahiru Abubakar Gurin, Radio Kongol Nigeria, Igajola, Jewel Adamawa, Wela Wala Dufuna Lesdi Nigeria.
Tahiru Abubakar Gurin, Aitama, Irahotu, Mahsemi, Vyama, Berkamin, Beju, Lugo, Jam. Iga taire waila wala du funani semi faha taire waila wala du hirna ha wonke ta suma leuru ramadana heuti balle chapan e tati hikka bello abdullahi tangaza larti no are nyamdu sadiri der lube ha di wal sokoto
wakande humto julde pamare badoi godde are nyamdu bedana ma cede Jaki am lumo mitawi etir kon tomatoes nye kuje no hebe enera ujunere gotel fo sengo amaro ndaneri ujuneje tati ikeme joy yago ujuneje nai kusel bo uri sembe talka ndegi mingari nungori isore enera ujuneje temet e joy yade milian go hakune gerode ijaule ikebe gilanera ujuneje tati yago ujuneje jwedidi nebbam kontrola bo jongirtedam gurdaru majjam isore nera ujuneje chapande nay balde nyande hande bo tam hewti nera ujuneje chapande joy etirgel majjam bo no hebe nera temerre worre terno amadu no goddo jomuro motawmi soda gerode
Nene komita do choggu kero namu are liyo hanne rajulde indo bando ke are liyo me mata ko
alille kanyen gero galile heba ke dubu ko de ri be dubu hutu dubu hutu de heba ke jongal bo dubu bokko dubu shidde de ri be
to me aso di gero gal nan hande na
len so di kinan dubu ko de ri ukku
to komita do are liyo go do
to kanyen kan wala ne hefta ge de heba ri liyo de ri
Cerno Amadou won don goddo mo tawmi soode gerode na bo are li o fe don ni no wontere o der horano bangeje de are nyamdu na bo are li o de jom euro ngatta fodde bawde gam keba bo ina nafa mubben ande jemmare julde na bo subanare mayre to Allah yari en ora hotol gol hadi bello abdullahi tangaja radio kongol nigeria gila sokoto
bello abdullahi tangaza ayita ma kududa e rahotol ma sey Allah jaban en kude meden mido yela a juli jam den bo Allah jaban en kude meden to hito be rahotol bello abdullahi tangaza maddi ragaretas karam faggo ko baruji di bimirande sey jamma boto jam to Allah yari en yonki amma larugo de wakati do lutini ha mi lortam jangiti non buddudi malla bo kettudi der ko baruji din ha ko baruji Nigeria ni on kritino ardi do Nigeria bola ami tinibu nodditiri Nigeria en haura hore ngam niptuki lesdini den ha ko baruji niptuki lesdini den ha ko baruji Afrika bo on kediti siyasa en lesdi Haiti hauri jabi dun tigga gomnati wa hedde ko den kubaruji duniyaru bo on kediti no majali hukuma jamu duniyaru da WHO wi nyohere don bara yimbe ko burata ujunudde temedde tati ha kala nyalande fu ha hukuma kan noddi tri lesde duniyaru ngam umma jinna darnde ngam yigo dum waddi ragare nyohere taito fu be fu don waddi ragare taskaram faggo ko baruji di bimbirande sey jemma boto jamto Allah yari enyo kimin gaddane won kubaruji amin kuttudi bana mi arti mi andi ni to agogo amin hewti jamdi jeetati e reta ma bo jamdi jeetati e feccere mi surgana on ustaz Abubakar malami bagudo ngam waddana on tuwazu lewru sumay hado ni ha jawleru faggo kubaru min Sa'adatu Usman Dubangari jabbiti tay langon hayru juruddi amma tato ngoyte mi forana on labangal goppali dabal seni ni do mido wakere fulfulde radio kongol Nigeria don walla ummatore julbe Nigeria e Afrika e duniyaru fu sayo lamar julde sumay Allah hokku en jama jabanego Allah hawru en e sawaba to be bano mi arti mi andi ni to agogo amin hewti jamdi jeetati e reta mabu jamdi jeetati e feccere mi foda na on labangal goppali labal deni halati hande nyalumare julde sumai on ha amin surgana on ustaz Abubakar malami bagunu ngam waddana on wazu julde sumai kedite emo jam
Julen Mauri Hedito asalminama sanne sanne barkamen be julgo jam mido yela en fumerin en juli jam Allah
to hedjo be min do dabbita yafue min hebi gannudi sedda ha na uraji amin amma jonta ni ha min gaddana on taskaram wazu julde iga hunduko ustaz Abubakar malami bagudo kirite mo jam arisobe min do dabbita yafuye min he ngam min hebi gannudi sedda ha na uraji amin jonta ni na be wonnuki wakkati ha min waddana on jangirde alqur'anu hedde min waddana on tafsiru wazu julde sunan to jonta ni se on wayna jone ngam on kerita wazu julde sumai ga hunduko ustaz Abubakar malami bagudo
a'udhillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما بعد جراب جلبي تكون أنفو سنان دين إسلام يا قوتم أنغوت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمبو ni holla yettore an eseo yettugo alla lamido cenido de holli en subakare de hande subakare teddunde subakare julbe idi nyalomare julbe tume allah hokki en bawde en tume ke lewru sum lewru hewnu hokki en bawde boyugo subakare de en fajira dun hande fajira julbe edi allah hokki en jamu ga anredu mana arane lewru du payagora gare maru goddo fuddi heba itimini goddo fuddi daka osumi ke rawani hikka allah kaay bawde to non fu goddo lere jamu ko nandi banon to kuma allah hokki bawde yigo nyalomare de fajiraade de to holla yettore mu yago to allah subhanahu wa ta'ala no humen haani gen alhamdulillah 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 Allah min gettima subaka de en subaka no mawne dembo dewal no latingal en gadi gal Allah umri en tan Allah yi ko dume gaden don amma do umrore makko eniya wado gande Allah kan non wala ko de goto wado go sai eniya innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa aido ko kala ko gawden fu sai iniya dembo en kibata barjari sai en gadi hautade niya mudun dembo Allah subhanahu wa ta'ala umri ga en ko dume kenen don gaden gande makko Allah yoma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din Allah umra en ko dume illa li abdullah sai tan de wanen Allah dembo cenen kugal meden gam makko din i kanka gatten dina kallato en ceni ka en gadi ka gam makko en kawtaimo en jillidirayi dina Allah e dina goddo en jillidirayi rewango Allah e rewango goddo den sume ko ciumiden en gettu Allah Allah umri dum wada en gadi de umrore Allah den ay Allah non umri jama kodi en ciumo a en godi hujja hujja min kawanta Allah ya ayu allazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba allazina min qablikum ya ayu allazina ya unida ko mo ni inde Allah ni de la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah dudu nyalo mare darangal ono ini maide e wodi ono ini umogal e wodi to ono dama o sumo dembo ko mo noti sumike en tumike Allah holli en fa hande dun timmini sumayere bawo dem bo en daraki don tan en kebi hujja gokka la sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun minan nari ajunnati ahadukum minal qitali as-siyamu sumayere den junnatun atal non ko atal neddo nattugo hite bana atal ko atal neddo feddego wakkati kono ko feddego don tamban dun dari ila sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah azza wa jalla zahaza Allah wajahu anin nari bizalika alyawm tabayina kalifan kala ciumi do nyalomare ko wotere akko enen ciumbe wato lewru sum hewnu Allah hottinan gese meden yago e hite hottinan e ga hite balde cappande jeedidi sumere wore fu ila sallallahu alaihi wasallam wa innal saimi inda fitrihi da'watul la turaddu ay ama ciumi de wodi wakkatire kan woni wakkati yiwata koje kikiide den yara diyam inni torike Allah jabi doje de gadden Allah alti jabi yamban dira jullo hande en adari en ciumike sumay denen walli en ekiti en goddo jangini en goddo en amodibbo en alamido en amocede en amonai en fumeden en gadi sumere wakkati wakkatire wore kan won daga burtaki bezgol yago muton nangi inni ajullo non cumurida en koti al umma gotun ummatore wore dembo en kebi adila ko hakone mo e potodiral ummatoje julbe muminen latike nokkure wore dembo latike onta guden o goto en andi non en tabitni dun dembo wakati jumiden en tafi hisnego ega kude kallude ko mo sumi hebi jamu ay jamu dun ko mo sumi bandu mudun yanda to bawo den de lati hanne julbe to hedde ko jaha julde edi wodi ko hani gada in aya ha julde edi ay hata in ha debbo ha gorko kan woni zakatul fiddidi mudo butente don kanun idan do dane ko moy juldo zakatul fiddidi sunnatun wajibatun zakka dun ko butente don zakatul fiddidi mudo gon wajibunun dole non alal ayanil muslimi do dade julbe fu kawni ibnu umar radiyallahu anhu radda rasulullah sallam zakatul fiddidi min ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala abdin wa hurrin wa zakarin wa unsa wa sagirin wa kabirin min almuslimin ya sallallahu sallam idun wultina zakatul fiddidi do kambe lati ton ledi arabe gunay debinoje mabbe ko sha'ir do debbo e gorko maccudo e biddo mawdo e pamaro do bo en butne do ko goduden ko nyameten e nyama maro gero bayeri tokoliri matiyari muri e kala fu ko nyameten alkamari en ko nandini ko gelle mum buri nyamugo fu kambo tenta zakatu fil do majji dembo sa iel gotel non kan won mudiji nayi mudon ila sallallahu alaihi wasallam nayi do en holli wigo an in an won jomu wuro gombe lesmaada fu an wutinta be dembo dum wutintaki e cede nafa tan dum wutintay majjin goda shin ko wati dum wada zakatu ko yon boti majjin boti majjin anna hatu dahiru nafsus saimi imma yakunu kad uliga biha min asadi laga wa rafas ko hikima wutingo zakatu fidiri e seninai yonki chumido do ko arti e sagi to makko wakati ko hebi bofe e chobe e geddon geddon ni wakati lewru sume fu zakatu fidiri hitan wara lota banduma hore cenoda kama anna hatugo nil fuqara wal masakin dembo e warai wadda fecciare e risku yago to fuqaraabe fakiri en e masakinen hadabe ani su'ali e gatoraki e elol e nyagaki nyande julbe edi hande biida komoy komoy yahatoro goddo do ko nyamata hande komoy nanga takugo en hebi fa'ala sallallahu alaihi wasallam zakatu fitri duhuratul lisaimi amma iga koy iga ko nyame tambe ben maraye en gini en be gala saroji botola kayen be gala ko nyamata kale to ko hani e neddo wultina hokkabe dembo neddo yida wultina fa de ko yawi joni in a wodi bawde yawno wultina zakatu fitri ma de hedde ko dina julde edi gan yamata jibu zakatu fitri bi hululi lailatul idi ika jammare julbe edi dum wultina ko nyalomaji di hakko edi waqtu jawazi wa huwa ikraju ha qabla yawmil idi biyo mawni ayyomain yawmin aw yawmain wakati dun degi iga balle didi ko edi ko nyalane go ni fi'li ibn umar zalika gan abdullah umar wadi non waqtu ada'i fadilin wakati burdum wutiyego bo ko min dulu il fajari diga burtake bezgol yawmil idi nyalomare idi ila kubayli salati fa bado dun yaha julde edi kannan joni in awodi nokku gada zakatu fidiri hokku fanda semben hokku fasi e mada e kebe jawna ina de wodi marori to yawna hokka e godde ha kanu ma jonga wada nyiri julbe dembo do itta ya wodi godum ko jota o ya soda godum kinti ko wuro makko o wada gan o seho biida komai yonko metta hande dembo fa anda wigo ay farada rasulullah sallam zakatu fidiri duhurata lisaimi la sallallahu alaihi wasallam bin zakatu fidiri chumido gan don sena yonki makko dembo don sena mo e gadume e gabofi de wadi geddon kon wadi pamaron e mawkon den bo dum atun nyanugal masakin miskini en kay mabbe kebe gada ko be nyamata amma yaun itta zakatul fitri fa man adda ha qabla salatin fa hiya zakatul mutakabbilatu botin da zakatul fitri joni hadde ko dun ya hajulde edi to zakka no jabaka o ma adda ha bada salati on bo botin da zakatul fitri ba bawo de bawo dun juli idi fa hiya sadaqatun min sadaqatin lati ke sadaka go de sadakaji ga teedi kannon ji wonno haani jawna wurtin ko kaza kadu fitri mada dembo ya amba jaa jullo anda wi go dun itta dun dun hokka do to haani ittol kokka kanube dan keba baraja tayu ma ayarani modibbo ko kuma julde o goddo esa a hokku ommo wala hokku ommo wala yen kokkuda ommo wala lawol to dan kebata amma wobbe daara yugo a mi senta imi hokkai wani wara o jama'an a wadu gan Allah buraabe yide go hokke zakatul fitri mudo dun kambe on ido kambe dun buri go dun hokkabe kambe on alfukara alfakiru geteedo fakiru mallam ya kulla dehi min malin mo wala jawdi go don ma ya suddu hajati ko suddatamo kwadatamo netugo wakkati go don dun wela kan ko mutata haaje makko humta haaje makko wa haajatu man yaulu min da amin dembo e haaje ben gombe les makko wajata teddene mudun washarabi jarol wa malbasin e kolte o maskani to joote wa imalaka nisaban min malin ko wodi nisabu inni o wauta bawde humtugo haajeji makko do lati fajirijo al miskin jo kadi yakunu akafu kanko buri fakaran min fakirin au ashaddin ukuran mo ko yaraimo gaira anna hukumu huma yita mabbe ni wahidun go onon fi kulli shay'in de ko dum makad arafa rasul sallam miskin ila salasa andini moy woni miskini jo ibali hadisi faqala laysal miskinu allazi yadufu ala an-nasi miskin jana on nango ilago bale himbe o tefa lonyere ko londe didi ko wata fa da mino wore wore ko mino je didi walakin ko amma al miskin geto al miskin jo allazi la yajidu gina yugunihi wallati wala fesare ko fesinta dun wala yufdanu lahu ay fa yutasaddaqu alayhi kulati hata mu ega dume on natugo wanere godon ay wala qumu dembo da yake o toro himbe ini muka wala lawal amma o to dako hin do be kambe noida hokke zakatul fitri dum gan dume gambe kebe jaha be gada nyiri be gada boyri be gada chobbal e mabbe tunattu metam beran yamba nda juldo in a wodi bawde zakatul fitri yawnu butina zakatul fitri wobbe gan yebare i wodi lawol wultingo amma sala wultingo to a wadai don hani katu fi watu kuraju min galibi kuti ahalil baladi dudi da katu fi daga ko nyamaton dun yan ko kuli nyama yego fudar gelle modon ko urdo nyamo gelle mon kambuti da katu fi kana kamha aw sha'iran aw tamran aw urzan aw zabiban aw ikidan la tike ton les de arab denon an alkamari sha'ir idabinoje imaro idabib e biradan jornadan do en wutinte gan wato abi sa'id radiyallahu anhu yi kunna iska iza maana iskana fina sallallahu alaihi wasallam tike min gondi imon nukuraji imon butina zakatul fitri zakadun wato gete dum mudo an kulli sagiri wa kabirin mawdo e famaro hurun aw mamlukin biddo ko lati do maccido ko mai undande sa'an sa'iyal min da amin iga ko nyame malla ko nyamdu aw sa'an min ikidin ko sa'iyal biradan jornadan ko chaadan aw sa'an min sha'ir ko sa'iyal sha'ir ko sha'ir dabinoje ko zabib amma la tukuraji min gairi da amin don wulcinta ko lataki ko nyame nan an dume al wajibu ko wajibu an tukuraju zakatul fitri ni an wajidani ko wajibu kan kan wultina e ganaw ko nyame don ko goruda don to gondon ko ko don nyamugo ko buri nyamugo kappe non maro non gero non masaldi non tokoliri non muri non matiyadi non koyo non ko nyamoton fu ko buri nyamugo kan butinto imbo chondi rogo non butinon bal koy accu amma don Allah sallallahu alaihi wasallam kan wala to den hebi don tabbitini yugo hadi sere makko yi don wultina cede darolde zakatul fitri a cede senetake don gaida cede fu a wadda cede a sanne ga zakatul fitri a ko nyame don ni gaddata kenna lam yon kaldo hebayi hadi seje gon diga sahabo en yugo don wultini zakatul fitri cede cede ma da gadda joga cede ma anni tafoi nafa kokka a jiya be Allah ai masarifu zakatul fitri kama masarifu zakatul amma to dun hokkata zakatul fitri hada to dun hokkata zakka don koli kan gaira o wi go tana annal fuqara wal masakini nan go gimi ton arande aula biha fakire e miskini an kamburi hanu go dun hokkabe do godu be kebe gebe den koli de la sallallahu alaihi wasallam diskine be nyalo maade julbe kadebe elugo ko torago wala tudfa'u li ghairi fuqara'in dum hokkata lati do hana dulludo illa inda in adamihim saytu dum lati dum tafi dum hebayi ko bo wala gobe dullube den to don kan ko bo dum satti idon burbe be haaje do to gonda a tafi fakirin miskine a gala to don kan sai jahato be godi kokka amma in be godi a wala shardu a wala hujja hoccu godun yago to godun be kocco be yaran to go mi hoccu ay ga awon ton gure modon kocco acci wadna modi bo zakatu fitri moyuma on goddo lema kan kokkata ta mura ta hoccu zakatu fitri gi a yahan sire a yahan gelle maude di a jara ton a moyuma en gombe lema kambe hokata fakiri en miskini en gombe lema e a hokka modibo gandu'a hokkama ton sada gandu'a kuma jawne wutungo zakatu fitri joni hedde ko ni ha julde edi butindo joni wadi zakatu fitri mo wutina jom fadum walti julde bo hokki sadaka taskudu zakatu fitri amma la yamliku quta yawmihi amma fa zakatu fitri yanan ilati do wala ko nyamata nyelo mara den gan Allah kala yukallifu Allah nafsa illa wusa Allah bilanta yonki sai ko kiwodi sai kiwodi bawde in awala bawde tayu asiffan to goje mada billina hore ma ko ko nyamata wuro ma hande tangi akan jata hokka zakatu fidi sai itti ko nyamata ko hori den non hokka zakatu fidi antalka am miskini je hokkete tayu a do dole ma itti hokka zakatu fidi in awala lawol ko nyamata dun tan non to joga dun ganta hokku zakatul fitri do latu ando ay hantoroda dun yayi non dina kan koy kanon koy man fadala lahu an utihi maana ma fadala lahu an utihi an uti yawmihi dun ko hori daga nafa o nyamata nyelo mare julbe hande dun in a nyami ko hori dun gada zakatul fitri fatakulla masadatun kulli Allah fodde bawde man en kule Allah en jawne wutungo zakatul fitri dem bota jibu zakatul fitri ala muslimin fi baldi allazi huwa muqimun bihi zakatul fitri kan don hokkete don to gonda gelle de gonda la juzu daqalu zakatul fitri min baladin ila baladin akara don daga ki kocciya zakatul fitri mada mudo mada jara gelle godon illa la luwatin sai la luwa godon chatukan to en lati wala be
to heto be largo wakati himbini hado min darnata taskaram wazu julde sumai sai jemma bo to jam min lonitinai on taskaram kan dembe ha jontani wakere fulfulde radio kongol Nigeria don dabbita yafue to heritobe do soinde waddangon wazu julde sumai do wakati ngam min hebi gannudi sedda ha na uraji amin dembe makabo mi regenta taskaramji taskaram jamin di fajirire de do darnde injiniya jo mottando are kude helin okeke hado min saada tusman du bangari jabbita e langon hayru juruddi hado mi horaton e sobirabe gollamin be dengal nasaran kore seni hakkere fulfulde don wala julbe duniyaru musamman ma Nigeria e Africa seyo lamar julde Allah hokku en jam Allah jaban en di Allah jaban en den bo Allah hauru en e sawaba nyalle majam.
A warm welcome to the English service of Voice of Nigeria. It's a beautiful day today. Yes, it's a celebration day in Nigeria and I think all over the world. The Muslim faithfuls are celebrating the Eid al-Fitr, that is the end of fast and celebration. And we wish the Muslim faithful a happy and a great celebrations. We pray that the Almighty will hear our prayers and heal our land. We pray for peace in our country, Nigeria. We also pray.